simba bumpenja kanya chipitobu ya yete kunyike simbo akawala ibanjiribia obusaja buntikomia sikulimba bumpenja kanya chipitobu ya yete kunyike simbo Daudi luta lutala waje tukenda anibe tusula na beyo mumayumba batukene kwa bukene site batu simba like my napu rene mibe batu senja tukola na bona yolutuka kabaja yukala zige zitisa maseka kungulu na yenga munda Bajude butwa no buchai Mr. Sina Olye kweka waluliku judgment day Mr. Sina Olye kweka waluliku judgment day Nilimbiringa banjiri vya Obusaja bunti gomya Sikulimba bumpenja Kanya chipitobu ya yete bunyike singo Akawala ibanjiri vya Obusaja bunti gomya Sikulimba bumpenja Kanya chipitobu ya yete bunyike singo Injalodi wa mune mesa Nienziruka akadhiri no kasala Nienkupowa kebi ange no vuluka Nienkuleka mumikwano non sole yanga Kebi okunsi mmele ya lunde Nataka babe kanali yako Echi impala nyaka tichesi manji Wacho ya kalevi duze Mina juo na hela nyingi Hela zako ni kabulini Kama hivyo ni meka yuta Tena come back to my normal life Nilimbiringa banjiri vya Obusaja bunti gomya Sikulimba bumpenja Kanya chipitobu ya yete bunyike singo Akawala ibanjiri vya Obusaja bunti gomya Sikulimba bumpenja Kanya chipitobu ya yete bunyike singo Mambo ya hela waka Usiku na mchana na nyota Mbona una roya juma Unajipanya heta Ulileta vita Ukaniambia nisivuki seta Wasangane chali wange Natukubana miziki jafeli Katonda bunte ne chali wange Ateka joto lisa na nsenge Wanini unajiamini Na tena auwezi Nilimbiringa banjiri vya Obusaja bunti gomya Sikulimba bumpenja Kanya chipitobu ya yete bunyike singo Akawala ibanjiri vya Obusaja bunti gomya Sikulimba bumpenja Kanya chipitobu ya yete bunyike singo Banjiri vya Obusaja bunti gomya Sikulimba bumpenja Kanya chipitobu ya yete bunyike singo Akawala ibanjiri vya Obusaja bunti gomya Sikulimba bumpenja Kanya chipitobu ya yete bunyike singo We'll be right back.